aan ku bilownay ee xubnaha dimuqraadiyiinta Mareykanka ee aqalka hoose ayaa bilaabay wajiga cusub oo uu galayo baarista ku aadan dembiyo ay doonayaan in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ay kusoo galo joojiyaan toddobaadka soo socda. Waxaana baaristan ay ku bilaabmaysaa marag furo si shaac ah oo furan looga dhageysanayo saraakiil horay uga tirsanaa maamulka Trump. Wariyaha V O A da Catherine Gibson ayaa warbixintan nooga diyaarisay, waxaana inoo soo koobaya Maxamed Culaad Xasan.
Kadib toddobaadyo markhaatiyaal lagu dhageysanayay kulamo ay albaabadu u xiraayeen oo ka dhacayay dhismaha aqalka hoose ee Kongareska Mareykanka ee Capitol Hill, ayaa hadda waxaa bilaabanaya in markhaatiyaasha loo dhageysto si furan oo dadku ay kala socon karaan telefishinada Mareykanka. Madaxa guddiga sirdoonka ee Kongareska Mareykanka Adam Schiff ayaa hogaaminaya dhageysyadan shaaca ah, kuwaasoo ay dimuqraadiyiintu ka rajaynayaan inay xoojiso kiiskooda soo gala joojinta madaxweynaha Mareykanka Trump, isla markaana ay taageero uga helaan shacabka Mareykanka. Waxaa dadka ugu horeeya ee marag furka samayn doona ka mid ah markhaatiga ugu muhiimsan ee ay dimuqraadiyiintu haystaan Ambassador William Taylor, oo ka mid ahaa diblomaasiyiintii ugu sarreeyey ee Mareykanka ee dalka Ukraine. Mr. Schiff ayaa muujiyey sida uu taageerada ugu hayo William Taylor.
Someone who is, I think, performing another vital service for the country
waxay ila tahay inuu yahay nin howl kale oo muhiima u haya qarankiisa, gaar ahaana nin haya xog muhiima oo ay tahay in la ogaado.
Taylor ayaa goor horeba u sii sheegay xogta uu hayay mudanayaasha aqalka hoose ee dimuqraadiyiinta, waxaana marag furkiisa ku caddaa in kaalmo dhinaca ammaanka ah oo uu siin jiray Mareykanka Ukraine in bixinteeda lagu shardiyey in Ukraine ay baarto madaxweynihii hore ee Mareykanka Joe Biden, oo ka mid ah dadka doonaya in Trump doorashada soo socota ay kula baratamaan kursiga iyo wiilkiisa Hunter. Waxaa sidoo kale toddobaadka soo socda marag fur samayn doona George Kent, oo ka tirsanaa wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka, iyo safiirkii hore ee Mareykanka ee Ukraine Maria Yovanovitch, oo u sheegi doonta mudanayaasha qorshihii Trump iyo kooxdiisa ee uu hogaaminayay looyirkiisa ama qareenkiisa gaarka ah Rudy Giuliani, oo ay ku doonayeen in lagu gorgortamo siyaasadda Mareykanka ee kaalmada dibadda. Jamhuuriyiintu waxay sheegeen in taleefankii uu kula hadlay madaxweynaha Mareykanka dhigiisa Ukraine Volodymyr Zelensky uu noqdo waxa diiradda lagu saarayo baaristan. Madaxweyne Trump ayaa isaga baaristan ku tilmaamay mid xaq darro ah oo isaga loogu soo horjeedo.
Ma aha in dhageysiga markhaatiyaasha ay ka dhigaan mid furan, waayo waxa meesha ay ku hayaan ayaaba ah been iyo khiyaano. Waxay la mid tahay sheekadii beenta ahayd ee Ruushka ee socon weysay.
Muradiinta ayaa raacaya hanaan la mid ah kii lagu riday madaxweynihii hore ee Mareykanka Richard Nixon iyo kii uu ka badbaaday Bill Clinton, waxaana suuragal ah in dhammaadka bisha December ay dhageysyadan ka soo baxaan eeda madaxweynaha ka dhana. Markaa kadibna waxaa ansixin doona aqalka hoose ee ay dimuqraadiyiintu ku badan yihiin, laakiin waxaa hubanti ah in marka loo gudbiyo aqalka sare ee senatka oo ay jamhuuriyiintu ku xoogan yihiin inuu halka ka gudbi doonin, sidaasina uu Trump xafiiska ku sii joogo.
Maxamed Culaad Xasan ayaana soo jeedinayay warbixinta ee diyaarisay wariyaha V O A da Catherine Gibson.